Ninda rova yeyo obulya wondi bulaba keno Ita yoko venu Kwekwe kamchisa kate Uwanyiga nugala wate Gula okombe Ia manyiga mpaka rwachi Ontade kumagulu wansi Bevu zambo koze sachi Gwanku vila Nkula be kumisana ngavalava Kuredi ya kasimu ngankutumira Hey, kuwa chiruma Chemanya batesi kolo bakufuluma Mama, mama, Maria Maria, mama, mama, Maria Omkulida Mama, mama, Maria Maria, mama, mama, Maria Omkulida Mayo wange gwe nagoza Nchidamu wange gwe nagoza Twajja bangi naye nabiga nasooka Nkusuubiza okukwagala watali kukyusa hey. Omukwano olwazi gwa kukaluba Kabe muzibu ono wakugulaba Tutambule nkutwale gyotatuuka Tutambule woko wongamba nenkuweeka hey. Tunula mu maaso kiki kyolaba Ndabirwamu ye gwe gwe ndaba Kati mbuuze ye wakulira wa Wabulira wuli nga teyatondebwa Ninda rova yeyo Obulya wondi gulaba geno Ninda rova yeyo Vayo ngamba Mama, mama, Maria Maria Mama, mama, Maria Omkulira Mama, mama, Maria Maria Mama, mama, Maria Omkulira